Mashi.
Ushawahi kupenda, ushawahi kutendwa. Mapenzi yanauma pale unapopenda usipopendwa. Sitaki tena wainjitishe moyo. Nimeshafanya kila kitu, hata ulipoanguka nilijitoa niku baby. Japo sina kitu nilifuzi upendeze. Kumbe mgao tamu wanakuita tende. All day. Sitaki tena mapenzi. Yashanafanya dele know me. Yashanafanya dele know me. Yashanafanya dele know me. Sitaki tena mapenzi. Mateso kwa nawe, ninawe ndo mapenzi basi, please stay far away. Nimegundua we ni mwizi wa mapenzi, stay far away baby. Ikitokea umekutana na mimi, tusijua yeah. Nimeshafanya kila kitu, hata ulipoanguka nilijitoa niku baby. Japo sina kitu nilifuzi upendeze. Kumbe mgao tamu wanakuita tende. All day. Sitaki tena mapenzi. Yashanafanya dele know me. Yashanafanya dele know me. Yashanafanya dele know me. Sitaki tena mapenzi.
Drama.